ndi ḓo mu funa to the end of time. Vho ḓala vho nwa neta, a ri pfhi ngavho, a ri pfhi ngavho. Vho ḓala vho nwa neta, ndi ḓo mu funa to the end of time. Vho ḓala vho nwa neta, a ri pfhi ngavho, a ri pfhi ngavho. Vho ḓala vho nwa neta,
ndi ḓo mu funa all the time. Vho dzula fhasi for the time, kha denge na songo was the time. Ene u ma dzula tsini kane, u ḓa khaye a zwi dini u wane.
U wane, u funiwa nga ne, wa ḓala no zhaneta. U wane, u funiwa nga ne,
ndi ḓo mu funa to the end of time. Vho ḓala vho nwa neta, a ri pfhi ngavho, a ri pfhi ngavho. Vho ḓala vho nwa neta, ndi ḓo mu funa to the end of time. Vho ḓala vho nwa neta, a ri pfhi ngavho, a ri pfhi ngavho. Vho ḓala vho nwa neta,
lufuno na nane ya luya ḓura. Bebe ndi ko amba zwa vhukuma, ngoho vhutse na zwivhuya. Uri ngeno ene u kho fuma, a songo thetshelesa zwa vhangana, ngori vha nga ḓi ri luṱanya. A vha funo ri vhona ro takala, ngori ho lufuno lwa vhavhavha.
Ndi ḓo mu funa to the end of time. Vho ḓala vho nwa neta, a ri pfhi ngavho, a ri pfhi ngavho. Vho ḓala vho nwa neta, ndi ḓo mu funa to the end of time. Vho ḓala vho nwa neta, a ri pfhi ngavho, a ri pfhi ngavho. Vho ḓala vho nwa neta.